t'es lent.
Stabby boy. Ah ah.
On the beat.
Naro
Kupe lozi Ama nikupe gari Zawadi gani Sema unatamani Nikupe nyumba Ama nikupe pesa Nikupe nini Sema mwandani Najua mapenzi pesa Japo zinanokesha Kama nikizikosa
The gravity.